Ugusagu, ale e jaye min labena kabo ayuba sofe na ale e jabola e mali kono. Aye ni jani laben ugusagu dugu kono ni fagare jugu tukera yoro mina marskalo kile mugan ftaba san bafla antan kono ton temeni. Ma jugu tunana benin dugu nika kama keme ni biduru ni wolon fla bone onina. Ni jani kono ayuba siraka dogono ani fla okumbe uka nyefo akera chugu mina ulu uka shia fla ukarra nyogona.
Oba don kafo bingani jatke wali bingani fla kera ugusagu. Bon, bingani flakera ogosagu, shia de bla la nyona, kake mangambaye, machama sara ala, marsi samba fla, anitan kononton marsi kalo klemugan saba, bingani folokera, ogosagu dwe, yoro flade, kindo bieno, dogono bieno, kindo bieno, flau bieno, flau be yoromi, bingera o kindega, ma keme, ani ma bidurun wolon vla, ori fagara.
E ka sikesikeli kono, mao besera ka udanakan fo enyana wa?
Ntara kuma, mao maa sembe ni nkonina. Nseru ubema, kubea njiniga. Sabula, bebi kachinyedi, be kachinyedi bibolo, uwa bebi filika daika chinyedi kan. Donk, maa damu kwa kilema, sabula, ni nkonyera damne na folo, ne iflai, ni manfaratu wafoko, abefeka aka jake ka flao dedeme, ne dun, ne bolo, neti nyira jati inafo fula nibe nyira jati inafo malidende
kasika ni jani laben yoromina kelekera ani yoromina kelekera mabanfolo ukani kagbalea donde e hakili tisugi nowa
hakili tisugi sabula ibe marfatuku uchela wati be kudobe seka ke halima were beseka na ulu yere kanka eto yeno abegelea mwa ukoni yembunya anye barake kwa fe dogono ufana uluka asosiasyon nyemoko ntarakuma ulufana fe ukumana fe na agelera mifiansi dobi uyoro do yere la yere mbefere beke ya sakana donka foko nye fly mane bulu anku nganga ni riski mbeta sabula komindo ankele nkungan kote jamana kode do
ewa ena ni jani fespako sambafla ani mwan kelentara ebna sika ni jani bo malawa
wakaduku fespako nye ale farafina cinema sobadi ode lanya akanu akaboya folo maukai mali jamana de minumbi ya uluyaye delegation mauyaye jabola uyaye ministere ka mugo uyaye nga otebolike fu angata mali lade ka kuna folo dilawele olucha mangai
aiwa iniche ayuba so alaka aklindi famama ukaseka ninkele ni lasa dogono ani flauche ugusago dugukono ninche abalmache kadetra wore kumakanye kabo fespakura wagadugu Burkina Faso.